Ayo, yeah. Music. It's for Bala, baby. This is when I work a lot sick. Yes, I'm up. Ayo, yo. Yaga.
Kimamba.
Na 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 na.
Yes, sir.
Sura yangu ilivo taratibu. Haruka mengi majaribu. Kindia zibu ntaniari. Barafu wa upa. Wewe ndo nae nitibu. Ungekuwa mti wa matunda. Ninge kuitwa mzabibu.
Uongo wa upendi. Usinyate sendi. Wako sija pretendi. Yes, I'm alone. You should be mine. Wako si pretendi. Penzi siliwe kibondi.
A pop man never lied to
yes, sir.
Me. Lied to
ayo, yo. Yes, sir. I give you something, you give you something. I give you something, you give you something. I give you love, eh. Then you give me love, eh. I give you something, you give you something. I give you something, you give you something. I give you love, eh. Then you give me love, eh.
I wish you be my wife, eh.
Kibangaro njoo tuwekeze tujenge love. Usije nijaribu mapenzi ataniua. Wendo jambo samaki ushavua.
Something new, something sweet.
Tena we my woman beauty.
Moyo wangu kapiano. Yani mi nsipopona.
Yote ni mapenzi. Usije fanyaga ushenzi. Ukanipa maradhi. Takalala lo kitenzi.
I give you something, you give you something. I give you something, you give you something. I give you love, then you give me love. I give you something, you give you something. I give you something, you give you something. I give you love, then you give me love.
I wish you be my wife.